Keep quiet. I want you to feel the wealth of African beauty. Oh. Africa, you're my shooter. Africa, yenye baraka. Tunaridhika na maisha yetu. Oh yeah. It is not a lie. Come and see for yourself. Ukita utapenda, hautatamani kurudi nyuma. Karibu tucheze, tucheze tufurahie kwetu. Karibu tucheze, tucheze tufurahie kwetu. Our beautiful dances. Kienda South Africa, wanacheza pantula. Ukifika Angola, we dance kizomba esemba. Botswana Mopato, Malawi ni chewe. Zimbabwe we dance mbende kulewa mukulu. Kamerune bikuti Semboka mosika na ndombolo. Nigeria otiloguru, Kenya esukuti. Uganda asuro nyeke, Inirwando mushagarira omuti. Tanzania makonde sindimba. Ahiwachi Burundi na odutambi na manyishi. Ingoma umuti wikisura mbaya yuwe. Karibu tucheze, tucheze tufurahie kwetu.